It's Rizzo.
Remember where you come from. Zambian music promise, don't see old.
Yeah, that only one who make it up to a legend.
Take cash.
Yeah, ukufilwa ne wakano na fuaye. Pona ikatepa filo kuwa fire. Ndikao yo, so nitele nini wisa. Na ulia wine batina tula wisha.
Bala minangole imona. Tayo pena noche vino mumbona. Pari kwimba buzio mbumunuma.
Ndikao yo. Nilibewe za Holland in a Floyd. So ni maba chitache avoid. Poetry mu lyric fulu ni sunga nkuku. Patite ineomo ne kama kuku. Ni vundu ya David na Goliath. Wa police wanizi wakuma allowance. Backpack muli paper spray na pliers. Nga ugani za ni nyimbo chei trials. 4 na 5 wires. Nileka ni kafuna. Nilipa king size valwila kapuna. Mugemu nifunye wakwa tisindi ne mwamuna. Gelo wako wakaniziwa na nyunya. Ndikao yo. No cap, they were sleeping up but they woke up. I pull up at the primary school, they all clap. Dipa WhatsApp na Mr. WhatsApp. Ndikao, yeah. Ukufilwa newo kano na fuaye. Pona ikatepa filo kuwa fire. Ndikao, yo. So nitele nini wisa. Na ulia wine batina tula wisha.
Bala minangole imona. Tayo pena noche vino mumbona. Pari kwimba buzio mbumunuma. Ya pachinzo, I'm bad news nge chiriro chava wiso. Zenda wino ngakareza pakuvea. Irande city nentebe pakuvea. Tawakushe mikira twari kukotenga. Wari kwa sabampu reno veri. Kukubula twa kuvika vika bobu. Kwa zara no kukumwa seti.
Esha konga wala ipuishe nkondo. Esha kono wetu mwane ngori kapondo. Tifu mkulo ya wafuka mina. Echo tatkani na nipite ni wala lida. Pela fya kari kofuka mo.
Yeah, ukufilwa newo kano na fuaye. Pona ikatepa filo kuwa fire. Ndikao yo, so nitele nini wisa. Na ulia wine batina tula wisha.
Bala minangole imona. Tayo pena noche vino mumbona. Pari kwimba buzio mbumunuma. Ni mpumu te kutituruse. Ushara rota Erika Chan. Handsome Jay Mafia Harozo ni 4 na 5.
Yela Hostas Zedkaz Ali Dola Team YB.
Boss Wano Mumba Copa Boy Boss Junior Yellow Sate Mope Boxa Moringi Chauta One
Commander Capson BC Wilacho The Collab Wasters Yela Biggie Money Wa Mafta Tony Mochino Timu Yufi Fashion Commander Chadi Nyo Pole Paru Swish
Nagumona Boss Chopa Jameshi Era Catman Paru Saka Nolukunda Nikaru Basopo
It's Rizzo.
Remember where you come from. Zambian Music Promise. Don't see old.